Yeah, I love B-Boy. The way Black Beauty. The way Black Beauty. Nah, 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 nah. The way Black Beauty. The way Kasi Wanacho. Check on the jump when you're my phone. Holy Nacho, una formula. Kukala wako ine mamuna. Chile juice jemu umafuna. Nzako bangila. Siwe nkazo poda. Koma umoneka beauty. Zina zi ae. Jisango changa jina telapa yue. Ena kani heta. Kure singa gwile iwe baby. Niwe Black Beauty. Niwe green. Kazi wanacho. Chikone jomwa ni mafuna. Ulinacho. You would have beauty. Niwe queen. Ugamani kwila. Garu sasie. Ugamani hoda. Garu sasie. Ugamamwe tulila. Gare jisazati. Siwe nkaza fashion. Gare booster. Chikonde janga chonsinde kupasa. Chitingi chikale chako. Tima kalana olo didaima. Chikonde jatu chili super. Toza kusia ineyo palibe. I'll never leave you alone. Iwe ndine paka pagua. Mahita ako paka akua. Zinga tuwa, ndigo mango nina. Umasiru mwana, okoja kamba. Niwe Black Beauty. Niwe green. Niwe kazi wanacho. Chikone jomu ni mafuna, ulinacho. Niwe Black Beauty. Niwe green. Niwe Black Beauty. We're queen. Even cause you wanna do. Even cause you wanna do. You're Black Beauty. You're queen.